Ifatu Alimasi Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangira ijambo.
Mwaramukanya amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ni RK bagira ubusu basuhuza Kigali mu Rwanda. Ikiganiro cyanone mu mwaka w'2021 ari nacyo kibimburi ibindi muri dusangira ijambo ku Rwanda y'uyu mwaka. Twongeye gusubiza amaso inyuma mu bikuru bikuru byaranze umwaka urangiye w'2020. N'umwaka utaragenze neza ku batari bake kubera ingaruka z'icyorezo COVID-19 cyadutse mu mpera z'2019 i Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa na magingo ya. Dusangira ijambo ya none yarebye uko mu Rwanda byari byifashe mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage, mu rwego rw'ubukungu ndetse no mu rwego rw'umutekano. Duhereye ku rwego rw'imibereho myiza y'abaturage, kuva mu ntangiriro z'2020 icyorezo COVID-19 cyarabiciye biracika, maze igihugu gifata igihe cyo muri gahunda ya guma mu rugo. Dutegura dusangira ijambo hari hamaze gupfa abasaga 100 bazira icyorezo COVID-19. Icyakora u Rwanda ruvuga ko bitabaye bibi cyane. Ndabumvisha Perezida wa Repubulika Paul Kagame aha yagaragarazaga uko igihugu gihagaze hari mu mpera z'umwaka w'2020.
Muri gahunda gamije imibereho myiza y'abaturarwanda mpereye kuri mituweli, igihugu cyashoboye kwishyurira abaturage bagera kuri 2,000,000 bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe amafaranga y'u Rwanda arenga 10,000,000,000 yahawe imiryango idashoboye kwifasha. Ibyiciro bishya by'ubudehe birimo gushyirwa mu bikorwa. Iyi gahunda igomba gukorwa mu mucyo ku bufatanye n'abaturage, kubera ko mu bihe byashize hari byagiye bigaragara basanga rimwe bitakozwe neza. Ubufasha, ubushake n'ubushobozi bihari, ariko hakagira bake batagerwaho kandi aribo bari bakwiye kuba baherwaho. Ibyo rero ndibwira ko mu nzira nshya bizakomeza gukosorwa. Mu buhinzi, umusaruro ukomoka mu buhinzi wakomeje kuba mwiza. Imbuto zituburirwa mu gihugu zafashije kugabanya izitumizwa mu mahanga. Gahunda yo guhunika imyaka yadufashije kubona toni zigera ku 5,000,000 z'ibiribwa byahawe abaturarwanda mu gihe cya guma mu rugo. Amadolari y'Amanyamerika agera kuri 1,800,000 niyo yavuye mu bikomoka ku buhinzi byoherejwe mu mahanga. Utumashini 17 twumisha umusaruro twaraguzwe muri gahunda yo kurwanya indwara z'imyaka ziterwa na aflatoxin, kandi n'ibigega bigera kuri 500 byarubatswe. Ubuhinzi buratera imbere kandi tuzakomeza kubwitaho. Ibijyanye n'ubuzima, twubatse ibitaro 3 bishya Gatunda muri Nyagatare Nyarugenge na Gatonde muri Gakenke twifashishije ikoranabuhanga twashoboye kumenya abahuye nabanduye COVID no kwita ku burwayi abarwayi indwara ya COVID twashyizeho inyubako yihariye ivurirwamo indwara z'umutima kandi tugura n'imashini nshya ya MRI ubundi abantu bajyaga bajya mu bihugu byo hanze kujya gushaka kuvurirwa cyangwa kwipimisha ariko ubu bizajya bikorerwa hano.
No mu rwego rw'ubukungu kandi umukuru w'u Rwanda yagaragaje uko byari byifashe mu 2020.
Ibijyanye n'ubukungu amafaranga agera kuri miliyari ijana yashyizwe mu kigega ngobokabukungu. Umusaruro mbumbe waragabanutse mu gihembwe cya kabiri ugereranije n'umwaka ushize, ariko mu gihembwe cya gatatu warongeye urazamuka, bikaba byerekana ko ubukungu bugenda buzahuka uko tugenda duhangana n'iki kibazo nanone cy'icyorezo kidusubiza inyuma kenshi kuri byinshi, ariko nanone hari byinshi bigenda bigerwaho muri izo ngorane. Twongeye gutangiza ubukerarugendo n'inama n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Nubwo twahuye n'iki cyorezo, ishoramari rishya rigera ku mishinga ijana na 72. Ifite agaciro ka miliyari 1,200,000 by'amadolari. Ibyo byaragaragaye, iyo mishinga yaranditswe turayifite ijana na mirongo irindwi n'ibiri ingana na miliyari 1,200,000, ikaba izahanga imirimo mishya 2022.
Kubera ko hagiye habaho gahunda zo guhindagura amasaha y'imikorere no gufunga zimwe muri za serivisi zigize ubuzima bw'igihugu, Ijwi rya Amerika yashatse kumenya ingaruka iki cyorezo gishobora kuzagira mu rwego rw'ubukungu. Aha twumve Bwana Kanizius Bihira, impuguke mu by'ubukungu.
Biriya mu rwego rw'ubukungu ikintu bivuze iyo amasaha abaye make mu gukora, hari abantu bari bakeneye gukora ngo bageze nibura saa tatu, ubwo bazamanuka bajye bageza saa moya cyangwa munsi yaho, cyane cyane nka za alimentation, cyane cyane mu gutanga serivisi nk'amatagisi, amaminibisi. Abo bose batangaga amaserivisi ubwo urumva ku by'ubukungu bagiye gusubira inyuma, noneho n'abandi uwikorera gutuntu twe wese agiye gusubira inyuma kuko amasaha yagabanutse. Ubundi ahantu ubukungu bugenda neza bakora amasaha 24/24, noneho bagatanga amashifuti ubwo abantu bakiyongera mu gukora akazi. Iyo amasaha rero agabanutse bivuga ko n'abakozi bagabanutse, umubare w'abakozi uragabanuka, bivuze ko amafaranga binjizaga mu ngo agabanutse, bivuga ko amafaranga binjizaga y'imisoro agabanutse. Ni ikibazo kitatworoheye.
Bivuze ngo rero ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuzagabanuka?
Buzagabanuka cyane rwose kubera kiriya cyemezo bafashe, ariko nta kundi kuko iki cyorezo cya COVID-19 kimeze nabi cyane.
Reka noneho duterera akajisho ku rwego rw'umutekano kuva mu 2018 ku bufatanye n'igihugu gituranye cy'u Rwanda, icyo ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza mu 2020 hakunze gutabwa muri yombi abarwanyi bo mu mitwe yitwara gisirikare ibarizwa mu mashyamba ya Kongo. Nko mu kwezi kwa karindwi 2020 urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rweretse itangazamakuru abarwanyi 57 bafashwe mu bihe bitandukanye. Abo barimo abasirikare bakuru ku ipeti rya generali, koloneli n'ayandi. Uyu ni umwe muri bo.
Nitwa koloneli Yamuremye Emmanuel, ku rugamba bakanyita koloneli Engambe ya Musimba. Nabarizwaga mu mutwe wa SNLD. SNLD ubundi ni ishyaka rimwe mu mashyaka agize impuzamashyaka yitwa MLCD. FLN ikaba ari umutwe wa gisirikari n'iyo mpuzamashyaka ya MLCD. Kuva ibitero byatangira kugabwa muri Congo, mu by'ukuri usanga kugeza kuri uyu munsi wa none usibye abantu twafunzwe amaso tukaba twarahumwe dutwarwa mu kigare, ariko kugeza uyu munsi wa none nta cyerekezo na kimwe imitwe isigaye muri Congo irwanya igihugu cy'u Rwanda ishobora kuzageraho.
Abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, Perezida Paul Kagame abereye ku isonga se yababwiye iki? Aha, hari mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize aho yarayoboye inama y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi abereye ku isonga.
Ubundi nibyo ngibyo ntabwo ari byo, kuko no kubirota ubundi biragoye. Burya hari byinshi birota abantu barota kubera ko binashoboka, ariko ibi byo kandi mpora mbabwira buri munsi, bibaye imyaka 20 n'ingahe iyo umuntu akubwira ukanabona ariko ugakomeza wanga kubona igikwiye kuboneka, n'ubutumwa mbaha aho bari hose ko ubundi bashatse gushyira mu gaciro bacisha makeya by'uko bibwira ko intambara zose zitsindwa. Ntabwo ari byo, abazitsinze cya gihe ubu nibwo bazitsinda kurusha.
Mu mwaka w'2020 kandi nabwo hakomeje kumvikana ibikorwa by'ababurirwa irengero kuri bamwe hirya no hino mu gihugu. Bamwe ngo babura kubwa ibikorwa bya politiki itari mu murongo wifuzwa n'ubutegetsi buriho. Urugero rwa hafi mu kwezi kwa gatandatu, Bwana Venant Abayisenga wari umuyoboke w'ishyaka Darufa Umurinzi yaburiwe irengero na n'ubu. Kuri Madame Victoire Ingabire ukuriye iryo shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ritaremererwa no gukorera mu Rwanda, agasanga hari bitarumvikana.
Ubu icyo tumaze kubona nuko kuva mu kwa cumi kwa 2018 buri mezi ane hitwa umuntu cyangwa hakabura umuntu hakabarirwa irengero umuntu wo mu ishyaka ryanjye. Icyo rero umuntu yakwibaza, iyo umuturage nk'inka ye yatemwe cyangwa ihene cyangwa imyaka ye yibwe, inzego z'umutekano nta nubwo burara cyangwa ngo hashire iminsi ibiri uwo muntu atarafatwa, bishoboka bite ko ibindi bibazo birebana n'umutekano bibonerwa igisubizo? Ariko byagera ku barwanashyaka bo mu ishyaka ryanjye ntihaboneke igisubizo, kuko urumva nkubwiye kuva mu mwaka wa 2018. Ariko nigiye imbere nakwibutsa ko nabwo mu myaka 2016 twabuze Irimine, hanyuma Jean Damascene aricwa. Ubu hamaze kuburirwa irengero Bonifasi, hishwa Serime, haburiwe irengero Eugene, hishwe Sibidiyo. Ejo bundi hari umwana wo ku Gisenyi Alphonse warusimbutse kuri 25 z'ukwa kane, none kuri 11 batera kwa Ntirutwa ararusimbuka hadashize ibyumweru bibiri. Venant tukaba turamubuze ibyo ntakuru bitagera impungenge.
Ariko se koko nk'uko bamwe babivuga u Rwanda rutekanye nk'uko binagaragazwa n'amahanga, haba hari ababurirwa irengero ku mpamvu za politiki? Koloneli Jean Ruhunga ukuriye urwego rw'ubugenzacyaha RIB hari mu kwezi kwa 11 ari mu kiganiro n'abanyamakuru, yavuze ko kuburirwa irengero nta kidasanzwe arasobanura.
Iyo tubonye ikirego turashakisha, abenshi baraboneka mu by'ukuri, bakeya nibo usanga amaze umwaka atarabonerwe irengero, ariko abenshi baraboneka. Imiryango ikagaruka tubwite wa muntu twari twaje gushakisha kwa muntu. Ntabwo ikibazo ari icya opozisiyo, ikibazo ni iby'umuntu ugenda atavuze akagenda afite impamvu ze akaboneka cyangwa ntaboneke. Ibyo ni ibintu bisanzwe muri sosiyete izo arizo zose. Kubizana mu politiki rero, twebwe mu rwego rw'ubugenzacyaha ntabwo tujya kumenya ngo uyu nguyu yavuze ari muri ishyaka cyangwa muri irindi, kuko ntabwo ari zo nshingano zacu.
Tugiye tugezemo, umuntu yirukanye
Bagifungura inyakiramajwi zanyu no kubibutsa gusa ko turi mu kiganiro dusangira ijambo ya mbere ku Rwanda muri uyu mwaka w'2021 ku ijwi rya Amerika. Turarebera hamwe ibikuru bikuru byaranze umwaka ushize w'2020 by'umwihariko mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage, mu rwego rw'ubukungu ndetse no mu rwego rw'umutekano. Kuri mikoro muracyumva Eric Bagira ubusa Kigali mu Rwanda. Tugarutse ku rwego rw'imibereho myiza mu byaranze 2020, ingingo yo kwimura abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange yavugishije abatari bake mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko cyane mu mujyi wa Kigali. Ahavuzwe cyane kuruta ntinjya Rutarama muri Gasabo mu midugudu ya Kangondora Kibiraro hazwi ku kabyiniriro k'Abanyahe. Kubera ikibazo cy'ubwumvikane buke, aha hari imiryango isaga 1000 igomba kwimurirwa mu Busanza igahabwa amazu ariko yishaka amafaranga. Mu biganiro baherukamo n'abategetsi baturage bagaragaje ko amategeko agomba kubaha uko bikwiye.
Turibaza ataka karengane dufite nyakubaho wacu perezida w'igihugu, twakoze iki kugira ngo ataza kuri teringa turenganure duhabwe ibyacu?
Icyo dusaba nimba bashaka ko dukora imyigaragambyo nk'uko bari kwidushinze, tuzayikora kuko ntibazarya ibyacu ngo dutuze. Bazatwica, abasigara bazahabwa ibyabo ariko ntibumve ngaho turi. Turabaha amahoro paka ikibazo cyacu gikebutse, nibaduhingurane.
Mwese mwarabyaye, muzi uburyohe bw'urugo, muzi n'ibibera mu buriri. Ibyo umugore atabyubahirije arasenya. Ni gute umugore n'umugabo azuba ku rugo abana babateze amatwi cyangwa babareba?
Kandi inteko ishinga amategeko ni intumwa za rubanda, nitwe bajya kurebera. Nibicare hasi ayo mategeko bayashyire mu bikorwa. Ushaka inzu nibayimuhe kuko ayishimiye, ushaka ingurane ikwiye nawe nibayimuhe kuko nawe yishimiye. Turi Abanyarwanda, duture twishimye dutekanye.
Nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato.
Amategeko mutora twe turayakunda, ariko twasanze mutayakunda. Impamvu mutayakunda ntimuyubahirize. Umuvuga ko umuntu umutungo we ntavogerwa, ariko twe turebye dusanga iwacu ari abawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira.
Iwacu mvuka nabonaga abahungu barya mu kwabo, abakobwa ukwabo, abahungu bagatumya no kugera mu cyumba cy'abakobwa. Nana sinzi ukuntu nzajya kuryama hariya ngewe na Munyaneza Fideli. Sengiyumva na wasa bakaryama hariya, ntabwo mbyumva ngewe rwose mwo kabyaramye.
Ukavukira rumbazo mwanzuro w'ibyo bibazo, nyamara kanda mategekwa kurengera arahari. Uko tubahirizwa bene yo nibo bene umugi.
Profeseri Shyaka Anastase utegeka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu agasanga ibibazo by'iterambere riboneye ry'igihugu bigomba gukemuka ku bwumvikane kandi mu biganiro bitagira uwo bipfukirana.
Ibibazo biraho dutuye mu miturire, nta nubwo twavuga ngo byose ni guverinoma leta izabikemura. Ntabwo leta se ni nde? Leta nitwe nimwe, sibyo? Mu gufatanya gusa. Icyo nasubiramo nkabahamiriza nkabaforamo, nababwira ngo nimuhumure. Ntabwo muri imfubyi, mfite igihugu kibakunda, leta ibakunda. Tuzagira ibibazo ariko ntabwo bizanyeganyeza uwo musingi dusangiye.
Shyaka akomeza avuga ko kubaka igihugu ari urugendo.
Ndagira ngo mbasabe ntimuzacike intege, kubaka igihugu ni urugendo. Nibi turimo ubu ni urugendo. Turi mu rugendo rwo kubaka umujyi, turi mu rugendo rwo kuvugurura uyu mujyi kuwugira mwiza, turi mu rugendo rwo gutera imbere nk'igihugu cyacu, turi mu rugendo rwo guhindura imibereho tugana ku mibereho myiza y'abatuye aha n'ahandi. Ntabwo ari aha gusa, hari n'ahandi. Urugendo, uru rugendo rero muri Gasabo mufite akantu mwita ngo tujyanemo. Hano kwa Ngondo karahari, ka tujyanemo birahari. Nimwumva se, tujyanemo rero, dukomeze tujyanemo. Naje kubasaba amagambo abiri. Cya mbere ni muhumure, humure tuze igihugu cyanyu kirabakunda, perezida wa repubulika arabakunda, arabifuriza iterambere umure kandi rizaza cyangwa benshi muranarifite murabuzaho imitwe y'intoki ndababona mwararishyikiriye benshi murarifite muri komeze aho hari ingorane tujyanemo ufatanye no gusubira inyuma
kugeza uburonko kwibutsa ko 2020 yarangiye hari abemeye kwimuka abandi barabyanga ndetse hari n'abajyanye leta mu nkiko ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu bwasanze abagomba kwimura abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange bahonyora amategeko mu turere 15 mu gihugu twakoreyemo ubushakashatsi ku baturage basaga 1,300 komisiyo yasanze 47% barimuwe bahawe indishyi idakwiriye 16% bishyuwe imburagihe mu gihe 29% bo babariwe imitungo yabo ntibishyurwe nabo 54% bo barishyuwe Madame Marie Claire Mukasine utegeka komisiyo y'uburenganzira bwa muntu agasaba abo bireba kwiminjiramo agafu
komisiyo rero isanga kutubahiriza uburenganzira bwo guhabwa indishyi ikwiye mu gihe gikwiye bigira ingaruka ku mibereho myiza y'abaturage kuko baba barakuwe mu mitungo yabo cyangwa bayirimo ariko batemerewe kugira ibikorwa by'igihe kirekire bakora bigatuma harababura ubushobozi bwo kwishyura ibyangombwa birimo uburezi ubuvuzi ifunguro n'ibindi komisiyo rero isanga abimura abaturage ku bw'inyungu rusange bagomba rwose kubahiriza amategeko abigenga no kwishyura ibirarane by'indishyi bikwiye babereyemo abaturage bimuwe ariko ntibahabwe indishyi ntabwo inzego zishinzwe kwishyura abaturage zikwiye gukora ibinyuranye n'itegeko biri mu itegeko nshinga niryo rihasa ayandi mategeko twebwe nk'abashinzwe kwibutsa no gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nibyo tuvuga ko bidakwiye
mu rwego rw'ubukungu kandi itegeko ry'umusoro ku mutungo utimukanwa ryatowe 2019 umwaka w'2020 usize ririza ayo kwarika batari bake ryaba riteye rite rero andasaba mugenzi wanjye hasumuta kaboyi dukorana hano ku ijwi rya Amerika ari bibutse n'icyo rubanda n'inzego zinyuranye barivuzeho
umusoro abaturage basabwa kuba bishyuye n'ubu butaka batuyemo ndetse n'amazu bwubatsemo kuba bafite inzira irenze imwe hari n'uruzatangwa mu kwezi kwa mbere w'inyungu z'ubukode kuba bafite amazu akodeshwa ni kenshi abaturage bakunze kugaragaza ko bitaboroheye kubona uyu musoro ariko ubu bwo benshi baribaza uko uyu mwaka bazawubona mu gihe ibiciro byazamuwe uyu musoro wavuye ku mafaranga ari hagati ya 0 na 80 bitewe n'icyo ubutaka busukoreshwa ugezwa kuri 0 na 300 kuri metero kare uko kongera umusoro ni ikintu abaturage bakomeje kuvuga ko kije kubahuhura mu gihe n'ubundi ubukungu bwabo bwifashe nabi
ntabwo ni ibintu by'ubutaka imisoro wose mwihangane munayivane se ubutaka bw'umuntu uzabusorera ubusorere yari ubwawe ngusorere karagaraga kirazira n'igihugu tuzagihunga tuzimuka
nubwo kenshi abaturage basobanura iby'uyu musoro usanga hari abahisemo kuwihorera ariko byatinda ingaruka zikabageraho abantu bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera
mbo nk'iyo wagize akabazo bibaye ngombwa ko afata nko ku butaka afite agira ngo agurisheho agira ikibazo akemura asanga arimo imisoro irenze ubushobozi ya polisi yaragiye kugurisha agahitamo kubireka
barasora ariko usanga batabyumva kuko aravuga ati se ndasorera ubutaka ntacyo bunyinjiriza ndabusorera ugasanga amafaranga yo gusora ntago ari kuboneka kubera ubutaka ntacyo burimo kumwinjira niba ntagihindutse ubwo bazakurikiza itegeko rya leta riti bwisubize
iki kibazo ntikigaragazwa n'abaturage gusa kuko n'abajijutse berekana ko uyu musoro wakwa ku butaka no ku mazu abwubatsewo ubangamiye cyane abaturage cyane cyane abafite amikoro make Madame Ingabire Marie Immaculée ni umuyobozi wa Transparency ishami ry'u Rwanda yabibwiye ijwi rya Amerika
abaturage bose barasa n'abahungabanye kubera iyi misoro uwo muvuganye wese ariko arakubwira ati ntabwo tuzi uko ibintu tuza kubisohokamo none se iyi misoro bazayishoboza iki ukuyeho ko no kuri twebwe twese iraremereye ariko nibura irakakuremerera ufite naho uyakura ubwo rero njyewe ndabona ibi bintu biteye impungenge tukwiye kubitekerezaho niba tuvuga umuturage ku isonga ntabwo noneho dukwiye kumusonga
ikibazo kinavugwa kandi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Safari Emmanuel uhagarariye Crado yabiganirije ijwi rya Amerika asaba ko uyu musoro ukwiye kuvaho
rya tegeko ry'imisoro y'ubutaka ni itegeko mu by'ukuri ku bwacu nka societe civile tubona yuko ribangamiye abaturage ikindi cya kabiri iriya misoro iri hejuru ugereranyije n'imibereho y'abaturage noneho twaje no muri periode mbi ubukungu bwagabanutse cyane ntabwo cyari igihe mu by'ukuri cyo kugira ngo abanyarwanda cyangwa se abaturage bongerezwe imisoro bayishyire hejuru.
Nubwo abaturage ndetse n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu isaba gusaba ko iri tegeko ryahinduka, ikigo cy'igihugu gishinzwe kwakira imisoro n'amahoro cyo kivuga ko guhindura itegeko byashoboka mu gihe bigaragaye ko ribangamiye abaturage. Mu bisobanuro Ernest Karasira, komiseri w'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, agaragaza ko guhindura iri tegeko bitari hafi.
Itegeko iyo babonye mu by'ukuri hari aho ribangamye cyangwa se aho rigomba kunozwa neza, murabizi amategeko arahinduka cyane. Itegeko nshinga twararihinduye, itegeko n'itegeko ry'umusoro rero ntabwo ryahora kudahinduka. Mbona bikiri kare biramutse bigaragaye yuko harimo ikibazo gikariko abantu bakwicara bakabitekereza bakareba uburyo byacyemuka.
Itegeko rishya rigena ko metero kare imwe y'ubutaka izagisoreshwa hagati y'amafaranga 0 kugeza kuri 300 bivuye kuri 0 kugeza kuri 80. Inama njyanama y'uturere nizo zigena amafaranga ubutaka runaka busora, kandi aba bayobozi akaba aribo bagaragaza ko mu gihe umuturage byagaragara ko atabushobora kwishyura ashobora gusonerwa. Mu gihe kandi umuntu yanze kwishyura burundu kandi yarafite ubushobozi, hifashishwa amategeko asanzwe ashobora no kugeza ko ibintu bye byatezwa cyamunara. Gusa mu kiganiro umukuru w'igihugu Paul Kagame yari yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abanyarwanda abagaragariza uko igihugu gihagaze, iki kibazo cyagarutsweho n'abatari bake, umukuru w'igihugu abizeza ko kigiye kuganirwaho.
Ndagushimiye cyane Asumta Kabogi. Tugana ku musozo w'ikiganiro dusangira ijambo, mureke twibukiranye ko umwaka w'2020 usize abanyarwanda babarirwa muri 13 million bashyizwe mu byiciro by'ubudehe bishya. Uko bisobanurwa n'ubutegetsi, ni byiciro bugamije kuzashingira igenamigambi rinoze ry'igihugu n'abagituye. Kugeza ubu hariho ibyiciro 5 bishya mu nyuguti kuva kuri A kugera kuri E, aho kuba mu mibare. Mu bihe byahise ibyiciro by'ubudehe nibyo byagiye bishingirwaho mu gutanga serivisi kuri rubanda. Mu gihe byari byemejwe ko gushyira abaturage mu byiciro by'ubudehe bigomba gukorwa mu mucyo, ngo hari aho byabaye ikinyuranyo. Ndabumvisha uwaduhamagaye hano ku ijwi rya Amerika.
Nimba baratubwiye ngo icyiciro cya mbere kizajyamo nyakubahwa perezida wa Repubulika, icyiciro cya kabiri kijyemo abantu bafite imitungo, bafite amamodoka, bafite ibyuma, bakavuga ngo ibyo ngibyo ntabwo tubizi. Nanjye ndamubwira nti twe none se aba ngaba mwatumye bari aha ngaha barimo babarura, ntabwo ibyo batumye ntabwo ari byo mwababwiye.
Okay, wijya kure, wowe utunze ibingana iki?
Njye nagira ngo mubwire ngo nta hekitari isamu ngira ingarande ebyiri n'inzu, ingarande ebyiri, urumva ingarande ebyiri.
Ku kwezi urya ute?
Ndi muri retirement, mpembwa amafaranga ya ke social amafaranga 331.
Ikindi kintu ukesha amaramuko ni iki?
Nako kagarande nyine umuntu ahingamo ikijumba cyakwera, ubwo urumva amaramuko aba yaboneka.
Bagushyize mu cyiciro cya kangahe?
Banshyize muri ba. Kandi ngibyo nkubwira, ndabikubwira nk'umuntu wiriwe kukivugiza, njyewe inteko imbere y'abaturage. Ngewe banshyize muri ca. Ikintu cyababaje n'abaturage barangije bo barababwiraga ngo urangiza gushyirwa mu cyiciro wigendera, bo barangije abaturage bamaze kugenda nge bamamagara bambwira ngo banshyize muri ba, banshyize muri ba, nagurutse gute inteko yanshyize muri ca. Urumva icyo kinatari ikibazo gikomeye.
Ni ukuvuga ngo buretse gato ibyakozwe n'abaturage baje kubihindura nyuma.
Barihinduye nyuma, abaturage bose bagiye barimo babara. Ngenza guhabwa amakuru kandi amakuru afatika yuko banshyize muri ba, sigeje nyine ni abaturage benshi.
Bagusobanuriye ko impamvu y'ibyiciro by'ubudehe noneho bitazongera gushingirwaho mu gutanga serivisi, ahubwo bizashingirwaho mu igenamigambi ry'igihugu n'iterambere ry'abagituye. None se biguteye impungenge?
Bitantera impungenge. Kiriya cyiciro cyaba, ibyo ari byo byose urasobanukiwe, uri muri abavugizi bacu. Nawe ntagiye kujya muri detayi ya kiriya cyiciro, nta kuntu ushobora kumbwira uburyo umuntu afite ubutunzi nge ntanakurikiye n'ubwa 20 ngo ushyire hamwe nawe. Ndumva nawe ubyumva, kandi ntabwo ari jye jyenyine, ni abaturage benshi. Abaturage benshi ejo bari ramasi cyane, kuko ibyakozwe na peri sosiyare ntabwo byanyuze abaturage. Kugira ngo abantu, inteko y'abaturage ishyire abantu mu byiciro, nibarangiza bo bagende babikuremo. Nk'umuvugizi wa rubanda, nagutembereza muri abo bantu bose bagiye bashyira muri ba, nawe ukareba koko nimba icyo kintu gikwiriye, ukareba nimba gikwiriye.
Nshuti bakunzi, mwabanye natwe kuri Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo, aho twasubizaga amaso inyuma mu bikuru bikuru byaranze umwaka w'2020 mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage, ubukungu n'umutekano. Ndabashimiye mwese mwese, mbifurije imigisha myinshi muri uyu mwaka mushya w'2021 mutangiye. Mbifurije kandi kurama, guhaha no kuronka. Mwari na Ahwagira ubusa, naho utaha.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.